نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ndrole ndikanam limozi munthawi ino mne tikhaitu kukambirana ndikupitiliza miyambo yathu ya yokhuza kuwelenga buku lolemekezeka la Quran kuti kodi ndi zinthu ziti zimene tikufunika titsatire pa nthawi imene tikufuna kuwelenga buku lolemekezeka buku la Quran iwelengeni Quran Majid momveka bwino komabe muyenera kupewa kutengela nyimbo ndi njira za anthu oyimba ndi zina zotero so zimenezo zikutanthauza chanzi kutanthauza nati munthawi imene tikuwelenga cha buku lolemekezeka la Quran tisaliimbe buku lolemekezeka la Quran iyayi monga mmene anthu amayimbira nyimbo zina komanso kupewa kutengela njira ina iliyonse kapena mamethod ena aliyonse amene anthu oyimba amagulisa ntchito hadithi imene ichokera kwa Baraa ibn Hazm radiyallahu anhu iye afotokoza nonitu watu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam adangosonani kuti kongoletsani zayyinu kongoletsani buku lolemekezeka la Quran kudzera mmawu anu sonthawuzatidi ndima uwelengani Quran ndi mawu omveka bwino Quran uwelengani Quran ndi mawu omveka bwino mawu okongola kwa basi hadithi ino ichokera kwa Huzaifa radhiyallahu anhu iye mwafotokoza kuti mtume sallallahu alaihi wasallam adati kuwelengani Quran yolemekezeka mmavekedwe ndi kalembedwe ka arabu kasharabu ndipo zisiyeni njira za ahlu kitabi amene ndiyeni buku kapena kuti ayuda ndi anthu ochita zoyipa posakhalitsa pambuyo pa ine padzabwera anthu amene adzawelengedwa Quran amene adzayiwelenga Quran ngati oyimba kapena azibusa kapena anthu olira kapena anthu amene basi wo ntchito yawo ndi yolira tikudziwa bwino pali mitundu ina pali anthu ena basi amene nkhani yokhuza ndi yolira amakhala kuti ndi akatswiri basi ndi talent yawo imene amatha kugwiritsa ntchito kuwelenga kwawo sikungadutse mmimelo mwawo zimenezo tathauza kuti iwo kuwelenga kwawo kumangothera mkama momwemo sikumakafika mu mtima mwawo iyayi olemekezeka Abu Huraira radhiyallahu anhu nayenso akusimba kuenati mtume sallallahu alaihi wasallam adati iye sali mwaife amene samawelenga Quran momveka bwino munthu amene samawelenga Quran momveka bwino kusoeza kuti mophwanya malamulo atajiwidwa amene amawalenga Quran mophwanya malamulo atajiwidwa chonsecho akudziwaso kapena chonsecho ali ndi kuthekera kuti akhoza kukaphunzira kawelengedwe kabwino kawelengedwe koyenera kabuku lolemekezeka la Quran ndiye koma amapitilizabe nkumayiwelenga muona kuyika mtume sallallahu alaihi wasallam anena kuti ameneyo sali ndi ife sali mwaifeya so ngati ife sitili mwatumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngati sitili mundini yathu ya Islam then tikuyembekezeka kuti tikaukitsidwa ndi anthu ati pamaso pa Allah subhanahu wataala pamene Allah subhanahu wataala kuti alipase mtima oyiphunzira komanso oyikonda Quran.